Si tuko hapa tukifanya mambo yetu bana. Kama unaona mambo yetu sio mambo yako,
nenda kuzimu.
Si tuko tukifanya mambo yetu, kama mambo yetu sio mambo yako. Si tuko tukifanya mambo yetu, kama mambo yetu sio mambo yako. Haujanivusha wezi nishusha. Hey, niko na wimbi dude ni busha. Hey, niko na ami kama ni vita, yani so habari mpya. Wala we so watari mpya. Nenda jipange kuja upya. Joni kila siku mpya. Kama modeli ya Mercedes Benz. Kanibariki mwenye kiti cha enzi. Imambo si tunafanya kwa mapenzi. Culture ya love tunayenzi. Round and round we go. Round and round we go. Toka mwanzo mpaka mwisho wa mtaa. Round and round we go. Si tuko tukifanya mambo yetu, kama mambo yetu sio mambo yako. Si tuko tukifanya mambo yetu, kama mambo yetu sio mambo yako. Tabu ziko pale pale kisa umimi. Wana liwa vichwa kisa ulimi. Jembe pele kashamba mjini ulimi. Hey, misi jali kwa ni unaroya kwa ni minafata kile kilicho nileta hapa mjini. I'm about my business, Lord is my witness. The only one who knows my weakness. The only one who knows my weakness.
Yeah.
Round and round we go. Round and round we go. Toka mwanzo mpaka mwisho wa mtaa. Round and round we go. Si tuko tukifanya mambo yetu, kama mambo yetu sio mambo yako. Si tuko tukifanya mambo yetu, kama mambo yetu sio mambo yako.